Sakula gun twempo, kunyama si twempo. Ugu fagu jageti ganta keli, koti nkaba ya mikeli. Yikongo buyela, kaya. Minango buyela, kaya. Angibalekanga ngizange ngishaye ikona. Bathi kunamanzi amnyama safa i-Coca-Cola. Cholera ibhola, bantshontshela ibhola. Ngakhumbula ukuthi ngintandane. Bengikhala ubusuku nemini bengikuthanda nje. Hlaba idolo phansi ngiguqe ngithandaze. Silala phandle ebusika mina ngihambaze. Now I'm on my way up, gotta get the cake up. Toon told me to stay up, thank God I never gave up. Angikhulumeni bonjwa mani ngivuleleni. Mzukulu kanqabeni, shisimpepho sikhulumeni. Sibatshele ukuthi thine ekhaya sakhula kunthwembo. Kumnyama sihlwembo. Ukufa kudla kithi kanti akutheli. Kodwa inkaba yami ikheli. Yikho ngizobuyela, ngibuyela, ngibuyela ekhaya. Mina ngizobuyela, ngibuyela, ngibuyela, ngibuyela ekhaya. I need some saving my soul. I'm living life like a hooligan. I need your love to be whole again. My GPS is pointing back home. I need Sakula gun twempo. Kunyama si twempo. Ukufa kudla kithi kanti akutheli. Kodwa inkaba yami ikheli. Yikho ngizobuyela, ngibuyela, ngibuyela, ngibuyela ekhaya.